iyada oo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayay barakacayaasha ku sugan kaamka Garasweyne ee ku yaala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxa ay sheegeen in ay wajahayaan duruufo adag oo dhanka nolosha ah waxaana ay ka warbixiyeen baahiyaha ay qabaan iyaga oo tilmaamay in ay u baahan yihiin in laga gargaaro sidii ay ku heli lahaayeen biyo iyo raashin ay nolosha ku maareeyaan
mar la jiray walka jiifadaana gulul mahayn laama lay loonka aan hayn walowna mar la jiray ka afur nobayn soomu ilaahay mahalle afur sagayn hiraab sagayn walon hayn malle yaalkii onay balaanta inta dharaaran walay hayn malle baahi dhamaay hayd
karab sido luway leylo malle walka la kajiifada malle ka shaag inta mamoodow dhabaatadaasna hayta ilaahay ma an arna omongeeka ilaahay ma an arna biimada walan haane isuu ka afuraan lahan yamaad walay hal ee kaw
ma haysan raashinka ma haysan afurka ma haysan ee arday dawladda koofar galbeed intii aan deerto fadaan ee arday hortii irto bagarnyo balanta ka guridaasay ardayta way soo banay oo tan way imbaha way
dhanka kale barakacayaashani oo la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay in ay codsi u dirayaan hay'adaha samafalka waxaana ay baaq u direen maamulka Koonfur Galbeed iyaga oo ka codsaday in laga gargaaro waxyaabaha ay u baahan yihiin ugana horeeyaan waxyaabaha lagu maareeyo nolosha aasaasiga ah
dawladda Koonfur Galbeed ee hay'adda samafalka inay amar la jiray sidii degdegawalniisiyan
walla ma faadaan inii intaa nolol maalmeedna nasi ya faadaan
wali awoodena nin hay nina ni taro fadaan
bay sidii walaad la kanooladay ya kulliin walba umku no sidii walaad ba umku hayna may fadaan dawladda Koonfur Galbeed isa ma falka sidii deg ee masaakiinta anti roogdo anay ma aragna la wal nahriisa laanka gudbi
magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu badan ee ay ku yaalaan xariyaha barakacayaasha waxaana jira qoysas degansanaya xariyaha barakacayaasha ee ku yaala magaaladaasi kuwaasi oo wajahaya xaalad nololeed